Akulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaza kya Ggwe Kigoonya John Lukolokomba asabye abasomesa okukomya omuze gw'okukuba abaana aboogera olulimi lwabwe oluzaaliranwa. Omusasi wa Feselu Yange Christopher yabirina mu bujjo.
Sempe wa Kigoonya Lukolokomba asinzidde ku kyalo Nakawala mu ggombolola ya Musale Naggojje, obadde bafundikira okulambula abantu omutega mu ggombolola eno, n'asomoza akulu w'amasomero okukomya omuze gw'okutogera abaana okwogera olulimi oluzaaliranwa, kyagamba nti kyakuserebya obuwangwa bwaffe singa mpawo kikolebwa.
N'olwekyasooka ategeera ekintu mu lulimi lwe olyoka okimutwalire mu luzungu. Naye okupakira obupaki z'abaana, nze ndi musajja musomesa ngako, naye kirabika bulungi nnyo ng'omwana asoose n'akwata ekintu mu lulimi lwe, mwe mutuuka mu kibiina ekirala n'olwoka omutwala mu luzungu, aba oba ajja kufuna omwana yennyini.
Bo abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitongole ya Musale Naggojje bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Nakawala Thomas Musoke Kisima kosa ne Nyanzi Kitenda omumyuka w'omutongole basinzidde ne bategeeza Ssekiwa bye basoomooza omuli obutonde bw'ensi obugenda busanyizibwa buli olukya.
Waggulu awo otunuulira olusozi lwonna balukoze eki? Balumazeewo. Ensozi zonna ezitwerodde bazimazeewo, bajjamu amayinja, ate amayinja ago bagenda kuziba ki? Ntobazi. Kakati entobazi bazoonoonye, ensozi bazoonoonye, ebibira babikoze eki? Babimazeewo. Ffe tuliraanye ekibira Mabira, ne Mabira aliko wano ku ngulu kuno.
Wanamyuka soko wa Ssekiboobo ow'ekitiibwa Ssenyonyi Moses Kiyimba yasinze n'ategeeza nti bonga obukulembeze bw'essaza bwasalawo okutuuka mu bantu b'omuteregambyalo eyo okwongera okunnyikiza ensonga z'Obwakabaka.
N'ate ab'enkaaga abazaalibwa mu nkaaga naye nabo tebamumanyi era tebamanyi buwoomi bwa Kabaka, kati tubizzaawo buzza. Naye tunaabizzaawo obuzza waliwo abajja obutegeerera ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka, awo bwe balina obusobozi okugenda eri ku mikolo ng'egyo n'ate abantu baffe abali ku byalo.
Kulakyana mwenda kunenze Bilisi BSFM Manso Radio eyavukaba omulembe Omutebi, nze Ssebyange Christopher eno musaza ly'omuteregga Kyaggwe.